kutandiza akapita kunyumba ya malamulo akangozi nenela za mumutu wawo zaka zambiri za tuta palibe siku lomwe anachitisa nsonkano wa ndale akapita kunyumba ya malamulo akangokhalirwa kunyoza nzawo akapita kunyumba ya malamulo akangokhalirwa kuseka seka awo Musa wasiye ameneo, Musa wasiye, Musa wasiye ameneo azolo. Musa wasiye ameneo, Musa wasiye, ndale za ozo ameneo ndiza sizo.
Musiye mchiniza, nasongo leyo, baka ipadiri. Musiye mchiniza, kaufikio, kaufikio, munda wajimanda. Musiye mchiniza, shiga waingacho.
Akapita kunyumba ya malamulo akangokhalirwa kugona gona akapita kunyumba ya malamulo akangokhalirwa makanioka akapita kunyumba ya malamulo akangokhalirwa kulongolola awo Musa wasiye ameneo Musa wasiye Musa wasiye ameneo azolo Musa wasiye ameneo Musa wasiye Kambuzi naleku kunali andale oyerekedwa akapita kumudzi palibe chomwe anawachitira antu akwawo zaka faivi zadutsa palibe nchito yomwe adaigwira yachitokuko zaka zambiri zadutsa palibe mlatu womwe adaukonza mzaka zosezi zaka zambiri zadutsa palibe njigo Omwe ada ukumba mzakazo sezi Nangalelwa kuzatani kudelala kwao Omwe ntau ya chisanko ya yandikila awo Musa wasiye ameneo Musa wasiye Musa wasiye ameneo azolo Musa wasiye ameneo Musa wasiye Ndale za ozo ameneo ndiza sizo
Musiye musiye nisa nasongo leyo Nasongo leyo baka ipatiri Kaufikio, mundo chimanga Mutiye kusia nisa, shika wengacho Shika wengacho, ndimza maria Mutiye kusia nisa, yuda siuyo, ni Yesu Kristu Sanka weka iwe, sanka weka iwe Sanka weka iwe, jisangu ni mutima
Akayamba kubwere sambato zaozo Landi malipilo wanu Akayamba kupeleka ndalama zao Muzingo landi kuzitafuna Akayamba kuchitisa misonkano ya ndale Muzika mbela osa nyala nyaza akayamba kutulutsa mfundo zaozo muzika mvela ndi ufulu wanu ndau ya votika zakwana muzidzanena kuti sankaweka iwe sankaweka iwe sankaweka iwe voti ndi mundima
muziyasiyaisa nasongoleyo
pakati pajira
muzima kusiyanisa kaufikiyo mundo wachimanga.